waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka maantana waxaa ka mid ah premierka gobolka Victoria Daniel Andrews oo ku dhawaaqay xanibaadaha magaalada Saaran oo la qaadayo walaac laga qabo haween Australiana oo baaritaan khaldan ama xun lagu sameeyey dalka Qatar. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa ku dhawaaqay qafiifinta xanibaadaha coronavirus ee Saaran magaalada Melbourne laga bilaabo arbacada. Dhammaan dukaamada tafaariiqda iyo hay-adaha martisoorka sida maqaayadaha, hoteelada iyo baararka ayaa dib loo furayaa, inkastoo la xadidayo macaamiisha halkaasi tegi kartaa. Sidoo kale waxaa la furayaa goobaha la isku qurxiyo iyo weliba adeegyada kale ee jirka qofka lagu xanaaneeyo haddii ay suurtagal tahay, ayaa la yiri inta hawshaas la wado in dadku ay maaska ama afduub xirnaadaan. Afartii sababood ee guriga looga bixi jiray ayaa la qaaday. Dadka tegaya aroosyada ayaa la kordhiyey oo waxaa la gaarsiiyey ilaa 10 qof oo martiya, halka aaska dadka ka qaybgalaya sidoo kale ugu badnaan laga dhigay 20 qof. Sidoo kale dadka dibadda ku kulmaya ayaa ah 10 qof, laakiin hadda laguma xadidin laba guri oo keliya, taasoo macnaheedu yahay 10 qof oo dibadda isugu imanaysa waxay ka kala imaan karaan guriyo kala duwan. Mr. Andrew ayaa sheegay reer Melbourne mar dhow waxaa loo ogolaan doonaa inay guryaha isku booqdaan oo xorriyad dheeraada la siiyo, laakiin macluumaadka iyo faahfaahinta arintaas ku saabsan waxa uu sheegay inuu berita oo talaada soo bandhigi doono.
We've all given a lot. I'm so proud and impressed and humbled.
Dhammaanteen dadaal aad u ballaaran ayaanu muujinay, aad baana ugu faraxsanahay, runtiina waa ku faraxsanahay, waana ku ammaanayaa dhammaan qaybta, qof walba oo reer Victoria iyo qoysasku ay ka qaateen, iyo weliba ganacsatada reer Victoria. Haddii tan la doonayo in laga gungaarana, dhammaanteen waa inaanu qaadana, ayuu yiri mas-uuliyadda COVID-19 ee ah inaanu ammaankeena ilaashanno, in dukaamada iyo bisinesyadu ay furnaadaan si ammaanana aanu halka ay u furnaadaan dadkuna isku xirnaadaan, dhammaanteena aan u qaadana mas-uuliyaddeena si saxa, ayuu yiri premierku. Daniel Andrews ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in safarka socdaalka ee dadka ay hore loogu xadiday 25 kilometer inta u jirta guryahooda weli ay jiri doonto. Sidoo kale mamnuucidda ah in reer Melbourne aysan u safrin qaybaha kale ee Victoria ayaa weli jiri doonta ilaa laga gaarayo 8 November, markaasi oo xanibaadahaasi la qaadi doono. Dhanka kalena Victoria maanta wax case lagama helin, sidoo kalena hal qofna uguma dhiman. Tan ayaa ah markii ugu horreysay laga soo bilaabo bishii June. Gobolka New South Walesna waxaa laga diiwaangeliyey hal case oo coronavirus ah oo ah mid gobolka dhexdiisa laysku qaadsiiyey, balse waxaa lala xiriirinayaa cases hore oo u dhacay. Kayskan hadda cusub ayaa lala xiriirinayaa goobta la yiraahdo Oran Park oo xanuunka hore uga dilaacay, taasoo tirada guud ee dadka halkaasi xanuunka qaaday ay hadda gaartay 23 qof. 3 qof oo dalka dibadiisa kasoo noqday ayaa sidoo kale xanuunka COVID-19 laga helay. Tasmaniana waxay dib ugu furaysaa xadkeeda inta badan dhulweynaha Australia, iyadoo diyaaradii u horreysay ay ka degtay gobolkaasi iyadoo markaasi la qafiifiyey xanibaadaha karantiilka. Dadka kasoo safraya gobolada xanuunka aadka looga xakameeyey hadda oo khatarta badan aysan ka jirin oo ay ka mid yihiin Queensland, West Australia, South Australia iyo Northern Territory iyo weliba ACT ayaan looga baahnayn inay iskarantiilaan marka ay kasoo degaan Tasmania. Diyaaradii ugu horreysay oo kasoo duusa Brisbane intii muddo ayaa kasoo degtay garoonka diyaaradaha ee Hobart maanta oo Isniin ahayd. Diyaarad kale oo isla kasoo duulaysa caasimada Queensland iyo mid ka imaanaysa Adelaide ayaa sidoo kale la filayaa inay Tasmania kasoo degaan galabta oo Isniina. Madaxa garoonka diyaaradaha ee Hobart Matt Cocker ayaa sheegay in 3 diyaaradoodba ay buuxeen.
We will see a ramp up as we move towards summer, and of course we're still interested in seeing Sydney and Melbourne operating cleanly.
Waxaanu arkaynaa tirada dadka oo sii badanaya maadaama aanu ku sii siqayna hadda xilliga xagaaga ah. Dabcan waxaanu aad u xiiseynaynaa sida wax uga socdaan magaalada Sydney iyo Melbourne iyo sida ay u xakameeyaan cases-ka markay furmaan. Dabcan waxaan filaynaa in dad badan halkaas ay ka yimaadaan oo gobolka waa Tasmania ay ku soo noqdaan, ayuu yiri. Premierka gobolka Peter Goodwin ayaa sidoo kale sheegay inuu filayo in lagu dhawaaqo safar dhexmara New South Wales iyo Tasmania oo aan karantiil u baahnayn, arintaas oo uu ku dhawaaqi doono dabayaaqada asbuucan. Dowladda Australia ayaa jawaab ka dalbatay maamulayaasha Qatar kadib markii haween safrayay baaritaano jirkooda oo runtii aad u xuma lagu sameeyay, iyadoo lagu soo waramay in haweenkaasi xataa aan la weydiin aysan raalli ka ahayn baaritaanadaasi jirkooda lagu sameeyay. Arintan ayaa ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Doha ee dalka Qatar. Haweenkan ayaa saarnaa diyaarad u soo socotay magaalada Sydney, waxaana ka mid ahaa 13 haweena oo Australiana, kuwaas oo lagu khasbay in inta dharka laga siibo markaasi xubnahooda taranka ama jirkooda la fiiriyo. Arintaas ayaa dhacday bilowgii bishan kadib markii musqul ku taala garoonka Xamaad International Airport laga helay ilmo yar oo markaasi la dhalay oo musqusha looga tagay. Dowladda federaalka ee dalka Australia ayaa sheegtay in sida haweenkaasi loo baaray ay xadka ka baxsanayd, sidoo kalena haweenkaas aan la siin xorriyad ama aan la weydiin inay raalli ka yihiin baaritaankaas iyo in kale. Wasiiradda arrimaha dibadda dalka Australia Marie Spain ayaa sheegtay inay warbixin ka filayso inay uga timaado maamulayaasha Qatar oo ku saabsan arintan isla asbuucan, sidoo kalena arintan ayaa loo gudbiyay, ayay tiri booliska federaalka ee dalka Australia.
This is a grossly, grossly disturbing, offensive, concerning set of events. It is not something I have ever heard of occurring in my life.
Dhacdadani waa mid runtii aad looga naxo oo runtii walaac leh gafna ah. Ma aha arin aan weligay nolosheyda arkay ama igu dhacday. Aragtida aanu ka qabno si cad ayaanu ugu gudbinay maamulayaasha Qatar, ayay tiri wasiiradu. Saaxiibada iyo dadkii la shaqayn jiray muwaadinada Australiana oo ku xirnay dalka Iran ayaa sheegay inay ammaanka haweentan cabsi weyn ka qabaan kadib markii la sheegay in laga kaxeeyay xabsi weyn oo haweenka lagu hayo lana geeyay goob aan la aqoon. Dadkan taageerayaasha oo u doodaya in la sii daayo Doctoressa Moore Gilbert ayaa sheegay inay xaqiijiyeen in haweenaydan laga kaxeeyay xabsigaasi haweenka. Wasiiradda arrimaha dibadda ee dalkan Australia ayaa sheegtay in dowladeedu ay faahfaahin dheeraada oo arintaas ku saabsan ka dalbatay dalka Iran. Saadaasha hawada Berita oo Talaada magaalada Beed qayb ahaan daruur 24 Adelaide sidoo kale iyo 20 digrii, Melbourne xoogaa roobo baa la filayaa 17 digrii, magaalada Sydneyna waa qayb ahaan daruur iyo 20, Brisbanena waa xoogaa roobaba oo dabaylo isu bedelaya 26 beena gaaraysa.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.